kasongo de la palamia. Ya afri delivery de luanya mutua time cement na ifita. Kale kale ni chikula tuwa dipuisha kula na lafaji. Quality chikula ni lafaji. A choice ya kwa build ya lafaji. For a value for your money ni lafaji. 71 years, city to city. Dream bogadea vena chite to chite. Country wide, stolo to stolo. Buildings imi sebo nolo mi follow. Aye, wangu, wangu. Ma odazu kufika ni wangu. Slap paka roof level wangu. Nogo kole, fintu ni wangu.
Uli wala pachi saka mkule.
Wangu, wangu.
Oka ode onga wature.
Wangu, wangu.
Stay home, bari kumkatata.
Wangu, wangu.
Bondix pali loja kazi. Delivery wino wino wa last. Kulolesha kwa diti ni mayati.
Wangu wangu.
Make content then wabalango kwa kuya.
Wangu.